Akna Marquis, the Beam Boy, and X Events, you know.
There was some records.
Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa, food. Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa, food. Fukale make it a food. Se wanna when you pomeru and all the money. Here now I decide. Se jagala kuweli nyamali lodi. Katipele kela mpite mudisi lodi. Mami laena wanafuse la nilodi. Kana embuza umachi za bread. Zila mivame nafuse mana walodi. Kami toga na umeki the end. Owasi checho genda kufuka sekendi. Aba boy aba kwete ganga ngeladi. Na yoyo simu takuwa is my friend. Oh why yeah. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. When kulaba na enju mirwa ne banka. Sasa nye sente sitereka mubanka. Nememe yange waju wa makuwa ranka. Aobave kwa wafana nanga twaka. Karofana na ngomu somesa ne choka. Yangu osomesa zunu nalese choka. Ze wola banyimi wakala ya bulaka. Uchidato chane za singa moko. Ya make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Zeba pita de bimboy aknamo. Kuba muziki wanonina netulamo. Toda mke grobo ya gala kunyimirilamo. Kuba naenda wanafuso mchamo. Ze wola wa ya mahonu durimo. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Koja kutegele chinafamu. Ze wola wa ya mahonu durimo. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Koja kutegele chinafamu. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Alex Events, I sign out.